aan ku bilownay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin deegaanada koonfur galbeed, iyagoo sheegay inay jiraan siyaasiin doonaya in khalqal siyaasadeed ay geliyaan gobolka. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ka sheegay inay jiraan siyaasiin qalalaasi amni darro ka wada magaalada Baydhabo. Wasiirku wuxuu sheegay inaan cidna laga ogolaan doonin falal amniga ka baxsan inay ka sameeyaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya xilli abaaro sababay macluul ay ka jirto gobollada koonfur galbeed, sida wasiirka amniga hadalka uu yiri.
Waliba ana deerahaye warar siyaasiin oo ku jeeda deegaanada koonfur galbeed oo dana gaar ah leh oo fadow intiyo ka abuuran qalqal amni iyo dana gaar ah weydan siisin ogdin walaalayaal, deegaanadan koonfur galbeed mayba waa abaar daba dheeraati yaa saameyti, mayba dhammaanteen linku bahanya intiyona isgarab surugno abaartan umatan kororti gugurman dadkan mambaahan inti xaalad amni daro lagay kale ka abuuro dadkan dad abaar saameytiyo xilligan ma in rooga wararkiisin wadan doorasho siisin ogdin maylata system waqta i dastuuri wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sadii horan ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ee leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. Dhammaan hay-adaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sadii hore maranka qabeen of alla qofkii amni doro kuwa deegaanadan koonfur galbeed inuu waajib ku gudan.
Hadalka wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalimadii shalay magaalada Baydhabo uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed gudoomiyihii hore ee gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow.
Ujeeddada shirka jiraayd aanan gobada u haayan wali buu ahaa gobashada xilka musharaxnimo oo aan anteegana dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Runtii weli dhiirigelin badan iyo maanaha taageero isiyeena asxaab badan meel raise maadaama waqtiga gabaabsiyey oo muddo xileedkii afarta sana haayti shan bilood iyo labaatan ilaa maalmood ku dhammanta xukuumadda talada haayta weli ku sugaan in doorasho hufan qabata madaxweyne xildhibaanadii oo koonfur galbeed oo adaha xulli iyo codku weydiisadaana weli maleeyadiina inaad kasuuni ka qabta musharaxiinta kale iyo ii adiina weli rajee insha allah aan idi ka tartamo doontaan haddii maanaada ka guulaysatoon la keelishagaye haddii laku guulaysadoon musharaxi guulaysada aada xilkasinibada aadan ka wareejiyi doonta.
Maamulka koonfur galbeed ayaa hore u shaaciyey inaan magaalada lagu qaban karin shirar siyaasadeed oo looga soo horjeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.